tikondela mwaba unga dabwe Ibi tuwasi
Exclusive from
Mwale mwale Nama zekidi tabashala poko nsena ya yo boy Biza Nolanda sana na tulanda kare Nombumfa
Weekend ni kuchibala bala Kati suu konda mwatone iwe sala Pisha poka teke valesa kasket sala Bazadja pateda utila Baba mambala ndaba Natemwa skate na pia Oh, skate na pia Natemwa skate na pia Nishilala Natemwa skate na pia
Oh Natemwa maskete na pia no dila Mukati nemo wa mchikapu Mani shina pupuluka Manchi na nyanshi yale manga broko Tachenda na bagai wa mabroko po Aiwe, ibira, eh Chimwemwe na fwede dose ingira Tuda shaka shaka ikwala kwala end top Poku nyembo kwa shiranga ya kushu Pula matu tulepo na kaso Uvingepo na katansi kaso Tinapo na fula madansi wetulea Ibira,
Weekend ni kuchibala bala Kati suu konda mwatone iwe sala Pisha poka teke valesa kasket sala Bazadja pateda utila Baba mambala ndaba Natemwa skate na pia Oh, skate na pia Natemwa skate na pia Shilala, natemwa skate na pia
Nikonda P-square ya mukazi tupi Nikaiona imanifesa pipi Ife weekend ni skate na pia Atikite tikulitako na pia Nikonda big booty, kuru munga big dick One step uya salangana piki piki Inetako imanifesa moku Kose sopotone mukati munga moku Nikangena club Kwa kampani fly Nipase kapu ya mix or dry Elo walwanda chiveleshi kutali ukopa Nimo waniza paida poniko
Weekend ni kuchibala bala Kati suu konda mwatone iwe sala Pisha poka teke valesa kasket sala Bazadja pateda utila Baba mambala ndaba Natemwa skate na pia Oh, skate na pia Natemwa skate na pia Natemwa skate na pia
Natemwa utwa kunwanwa Apali skate no wadu palawama Kata wate mkete shalamwana Ndaba kutendo fina dance ya shalamwana Weekend ni mwaba mchimutu Mambali na chikelo nisha telapona nku Iwe kutabu waka Isa nipo tikonda kusove langu Kamba sinko ndaba gele kala hapa pembela Nikonda Kelo wali na matako Gati uri sopa kulisa Pangako Weekend ilionze ni kati Nkambete ni makonde sesa nyula ya mkati
Weekend ni kuchibala bala Gati suu konda mwatone iwe sala Pisha poka teke valesa kasket sala Bazadja pateda utila Baba mambala ndaba Natemwa skate na pia Oh, skate na pia Natemwa skate na pia Nishilala Natemwa skate na pia
Hivyo We got my manager Stanford paso wetu hapo Na vena chunya paso wetu hapo John Tia Sia
Exclusive from ZavinTunes.com